You already know. It's DJ K-Wise. VTJ Jones. Kenya, Niger, let's go. Jump. Wait.
Only one Delo, hello.
Wait.
Only one Delo, hello.
Let's go.
Odu Amarang.
Lifty boy.
Bazenga.
Man a bad man thing.
VTJ Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When he daya, daya. When he daya, daya.
Bomba, songa na doba Nyoko nyoko niko jaba kigomba Gonga kugonga, gonya kugonya Nyoko nyoko nakabonya kubonya Dem ni katot, kana lewa na kashot Kana fana na popot, kana penda nyef nyef Kenya tunadeni, tunabol na maheni Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef
Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Kiri, 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 kiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Kiri, 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 kiri
Unapigwa bl***h Bulifutwa jo Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro Unacheza na wasupa kumbe wanataka do Na story za mangu na kwa bazenga siyo form Kazi ni kazi ya ni kazi Johnny Job Manzi ni manzi lakini wengine ni pon Dati ni dati na kwa game in the dawn My fans kibao ni mewashika kama ndom Na jina ni Delo only one kwa game King of gang pia Johnny name Nikiskit wana sing kisha wananza kublame Only one Delo Hello
Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Kiri, 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 kiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri Iba, chogi doga sheshi akiri
Bazenga
Kiri, kiri,
Yo.
Kiri
hey, Mana step out na ma brand new Nikes Mzupa na nisuka kunikafsi raisi Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring Bazenga dadini shaky set kwa taxi Pori na ma brama pull up ndani ya datsa Nafika niki drip nika sinki michapa Nifipo kafunga na hizi ngoma za anasa Neza anza chache ndo muto hizo sadaka Nachafua sina jitoa vroom vroom Gafla bin vuu nisha chafua sintu Vile mina za mahit sinachomea P2 Futa waya sim 1 tu mapesa sim 2
Iba chogi doga sheshi akiri Iba chogi doga sheshi akiri Iba chogi doga sheshi akiri Kiri 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 Iba chogi doga sheshi akiri Iba chogi doga sheshi akiri Iba chogi doga sheshi akiri Kiri 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 kiri
You know I always come through with a better one, better gun Right to top, tell them fellas better run The girls know, say for sure, say me day nice It's KY scratching, chicky chicky, watch your table turn On the mic, see your flow finesse Now your girl wanna come for some SCX Like Caesars, I'ma split your legs And chuku chuku chuku, I'ma make you scream for help
DJ KYT
DJ Jones, Alpha
DJ Jones, Kenya Naija Kondakas, Ndakas Adults for jam, going on my bad old daddy Yeah, Lord.